inkastoo gobollada Baayo, Bakool iyo Hayan aan noqdo arta qaarsho lanka beero korno kaliya la ka tabacdo jiri dalagyada shalgadisan dalka ku bahow, balse sanadoogii dambe waliba habada ay dadka maalgashiga abuurka qudaarta ka sameysday oo markii horanku kooyi jirtay gobolka Shabeelada Hoose. Dadkaas waliba ku mid ah Injiniir Cabdullaahi Jaad oo hadda u soo maalgashi xoogan ka sameysaday beero qudaarta, walina hoose ku hadalay muhiimadda leedahay in xoog la saaro maalgashiga beero qudaarta isoo nee oo sidintii beeraleyda lagu garab siiya sidii ay heli lahaayeen abuurkanka faylam. Wali kale uu soo hayado biyahan abuurka uu soo ka baaqay in uu ruujiyo dadka beeraleyda hayno la siiyo abuurka, maadaama beeraleydu iyo baahi weyn qaban abuurka shalgadisan.
Xasuusifaday beero uun meel ka dhagaalay wal shirkay leeyahay oo shalgooy ah lanka hoojiye gaba abuurka adi sheenas sunka adi sheenas shidaalka adi sheenas eelka adi godi motorka adi wuxuu halaawadi leh sin hoojiye likooy madun hadhowdi abuurka isunka wali gali garashay ku gooye shalgoosaasan lamin shalgoosaasan wal wal bisaasu hadii sun sheenta sunka iyureeyd ii wale oo bacrimin ay la kashibi yaa la ku gooye wala kale lanka shalgaadaasan door qofooda ka shaqeeyay hata beertun saase iyo hata hooliyo ka haysadaan ka noolan tan taasu tan kale dhalinyarooda oo sawir kale lahan dhika America email lahan ku dhika dalyoon lahayn lahan dhika badoon ka dhamaadahay ma erfaday walaalada ama weelkan ee dalku ma hultaal lan welbu wali saarada ilay dalji ka faalaysin dalka kiidin aamina waan wala ku saarada meelan khair ka siin ka jar isiin faal ka helaasan laakin amalankii bahi wala ishaqqarar sidii dalka ka nagoy kan kale uu siin wala hordhaamo bahay jari wala is fikir ee dalkaas umadooga sa ku heli oo uu noomogun hal sheenay dad ka dalshay si hormarsade ma dalmis hormariyo si lehaade gaalku hata lamaad kun tumi afar horti duur hayt xoolo daageen hayt geekana dhoobay tumi sin aragaasan anagad maylan baa hadii boqol lan walna haysan fikrid kala sheenan fayl sheenan nooleen dalku ma inagaday si degdeg ka kahe laakiin hadii adii lambu ka dambeey ku kookan gal ku taw dadkani cilmi dhaamo beero ni cilmi dhaamiyo nafsiini ni saaciidan una professori anaha ku banay jaamacadahan ku banay meeraw meeraan laakiin saka barani walaan walada galanta ka barati iyo nay walada buu ka barati walada galanta ka baratay suubidii ku khatarsan na eedan ninku weeraan ninku saaciidaa wali qoon korsiye hay'ad horta meelada dhalin ku jeediyaan oo haafado lay ku sadaayaan abuurki lan baahnaay beerileeytan baahnaay haafado siyaayaan haafado hadhowdi suuga kal wareegaan walaanuna $5 ka gadaan ee suuga lamlam $1 misal $1 ku siyaan malhari raayaan taas eedoydan ka dhalilaan malhari raan beerileeyti sahal sheey maran hata koornamada podcast ya farming haan ka dii marka hadii oo wal ku dhimin hadii kale laakiin abuurkan uu ni hagaadaan dukaami ka furan bilidka oo abuur la ka gadaw beero ee nooc kasta oo nufadno bilidka ku gadaan wali waa inoon hamaran dirsadaan laakiin heedo eedan in ku gaabiyan arinta taas.